nataka kuwa umoja tu,
umoja tu.
Kwa sababu si rahisi kupatukana. Nataka kuwa umoja tu. Kama wewe unanipenda nigona tu.
Take a na baby duje. Una nida here duje. If you love me, don't wanna be lonely. Yeah, if you love me, I'm gonna be the only, only. If you love me, don't wanna be lonely. Yeah, if you love me, I'm gonna be the only, only.
First time naniona, unaliuza kutine unalikonda. But now you trip so in any fundo enda. Napenda kusongolo kuliko wanikonda. Hey, wamena zanikonda. Bazo wona, sinifuna kuninamba. Ifuna chechikondi, wamena zanikonda. Bazo wona, sinifuna kuninamba. Ifuna chechikondi, yeah, yeah, yeah.